yande joyi mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoumouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden haalan dow filla hijju hikka guto hijjotoɓe ujunaji ɗiɗo e keme jeetato goni hijjotoɓe ummiɓe ɗo ñeme yetto loandan leydi Saudia. Ko ho fedde leydi mawne hawjino filla hijju e umra wi'i go'o lewru uttu du tawan hijjotoɓe ɓen fuu jottoke toenɗen Saudia. Dillaɓe acca ɓen du ni fa hannden jo lewru uttu du enɗan tawan ɓe fuu ɓe jehi. En kalan du fa hannden dow filla habaruji hannden duka en kalan dow filla jahangal ngal heɓuɓe barjari tewtewru du ambassade États-Unis waɗi ɗo enɗan caka kokkoɓe habaru dalila cukaɓe ummatore leydi Niger. En nanan du fa hannden nder majum ko Ali Oumaru ardiɗo fedde jinganore cukaɓe ummatore leydi Niger wiyata ɗo jahangal ngal. Yewtere meɗen pindinol hannden waɗan dow dewtere windande dow huɓere difa caka Boko Haram e feroɓe ko nuule e golle hirñere to anden nder gure Nigeria gari ɗuwi ɗo anden difa. Bella Adamu binduɗo dewtere nde yewtidi Asumana China. Hannden ni waɗan hijjotoɓe ujunaji ɗiɗo e keme jeetato ummiɓe ɗo anden ñeme jeehi jowto ɗo anden leydi Saudia dow lawol hijjugo anden hijjotoɓe ɓe du ni goni hijjotoɓe tokkirɓe hajen lanaji agence hanono kokkalo do hala do hokka abaru do inde boko e do inde ko ho haliri dum subaka oni miccintinen du ni fa hande on ko hijjotobe ujunaji sappo e tato woni ko leydi Niger hokka. Seydou Mamman Nasir oni woni wi'i ko lana chakitika ka endan go lewru uttudu endan ummuto ton endan yahto endan lewdi Saudi dillabe acca ben du fa hande jo lewru uttudu endan lana warta ada dum en nani ko Seydou Mamman Nasir wi'i Mariam kenda gam famtinde himbe.
Aujourd'hui nous sommes à notre
ande lana piro amin joyaba ummi der yamde jenay subaka o hijjoytobe ujunaji dido e kemen jeetato min jari e lanaji piroji di agence ji gaddata di ginandam filla ummande lanaji piroji e dimma mudum fu min cigila kedum horebe agence be no bayi warde jewa miden mila du lana piro chakitika kan go o lewru utto ka ummoto lana piro adowa yahambe hijjore ba kabayno yaade ummata kona kando joyi lewru ut hano hennobe sadormaji to visa ji mu'en gam agence ji tati kebi sadorma fardo amma visa ji din don kokkire hesese hande miden belti sanne hano no yaadu hijjoytobe ndu woni no wadire hikka o
le se passer cette année.
Sappo e go lewru juillet hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni ko arsere suudu leydi mawnu hawjino filla ƴewtinade golle campagne ji téléphone et internet leydi Niger waɗi ka seeta yaade campagne ji tati go campagne Airtel Niger Telecom e Move gam ƴewtinaki goɗon gom ki suudu du waɗi nder majjum du tawi ko campagne ji tati ɗi galano gollira laabi cingaɗi nder leydi Niger ɗenɗen campagne ji ɗi galanano gollira campagne ji leydi Yasin gon ɗi keɓe lawol gollude nder leydi Niger. Lewru du campagne a serp o enɗan hokki campagne ji tati ɗi enɗan gam wartude dow lawol cingaɗi ɗi enɗan kenga ton enɗan agadeso ɗum holli kokkoɓe habaru heɓuɓe barjari di tewru di ambassade États-Unis waɗi ɗo enɗan dalila cukaɓe ummatore leydi Niger. Heɓuɓe barjari ɓeɗu ni jewtidi ton enɗan agades cukaɓe ummatore Aliou Oumaru ardiɗo fedde jinganore cukaɓe ummatore leydi Niger nani belɗum majjum. Nani ko Aliou Oumaru o wi'i Anissé Karim gam famtinde himɓe.
Je suis convaincu que avec la formation
mido lamni ko jande wonde wadde nde endan no hokkan sukabe wombe no jangine be endan keba andal e do fi yolbinande hokkobe habaruji ngada golle mudun en e lundu mabbe no pamdi se be mawnoy fu be balla himbe be ngada golle mu en no wodirdo hakkilu fu kingo nono du konnan jiddo laato kay hore mudun ele golla ngal du konnan heban laataade dum fa woda seni habaru goddum ummeke leedi men di sen ji a hono hokkobe habaru ji waleede go ngara ngada taydu konnan wana en gala wado be non don kay se ben don wallitaama sedde kala fu ganna en golle lobbe hodan habaruji labdi lobbi jamniidi cagal mun den ande hande ummiido witna kanyum no waawi wadde golla kokol habaruji di endan alle fi internet o ande ko nandi e mun wana do suba la ta de
nos jours chacun pense que on peut devenir journaliste.
Derol habaru Croix Rouge e Croissant Rouge goldudu go lewru juillet du ni holli ko ferobe ko nule e kolle hirnyere ton andan kamen ujunaji tawra sadon maji handen de leler fi kejeron hakkilu fukkingo ton den der tagantaraje region di fa himbe be du ni balla mu en fu galanandu deki tammude mu en do ballagaji di pelle balliroje den gonno gaddana dum en ko gam hebude be dari se kettino den ko Rahilatu Sumanu windi gam famtinde himbe
dental pelle paabotobe ndarobe faabede be duniyaaru yeteebe sey ser waddi mballaga nyamri yaade himbe tawabe der region modifa yude lewru janvier war lewru juin 2019 ko watto tonuji ujunaji joyi nyamri dara gam batte wali toyde galleji ujunaji 14 didu konnan no jeya e dilloybe feroybe e hodube e eggube e hotube nokkuje mudun em boso garin wanzam e tumur ko watto himbe ujunaji 14 kay ngon kandu konna ko yeke boy tonuji gauri keme didi watto wama e nokkuje ciottirde jajeri Canada kanye gabtiari e fulatari hautade fulatari barka dun du konda gam batte walutude himbe be endan hara fi ko darto nyamande mudun e le wakkati tiddo endam hono galleji remobe du konna ko watto ujunaji didi wallitirama autirdiji gauri kanyu e nyebbe fa hande dum be ballitirama kulle gollitirde dum wonno ko pelle faabotobe ndarobe faabede ben endan andini
talata oni to anda maradi wadan himbe sappo e ko deki diwtanobe dillida to andam be bombe jofi himbe bedu ni gaddama maradi to Alizaki Lamido leydi maradi on andam Ali Zakari Umaru gouverneur region maradi on dun futti wakati be gaddanu ko miccintinan himbe duni ko dum wadi lebbi didi ko be joga to andan der ladde cinkali der leydi Nigeria torre fudu wala kabe kolla kan nani ko murtala sani goto der mabbe wi'i Mohamed Mamman gam famtinde himbe
en jarana mi nan der ladde to min anda fu to funnange e yannange heedi be kabbi gite amin kambe jamde sen e koyde sengonga min torrake sanne pide rafo e donka ndiyam e ndiyam to buda der nokkure den fu do amin e tasiri min pukkoto tamma sayninde nido no yidi yaade ladde be pirta koyde mu be mbi ko wadi be nangi min woni der ladde to be ciutto to min goni miden choppa ledde mabbe caggal mum be kali wiide ko be ngara hippitade wuro babarra fingo memi min kalana nimbe wuro ngol jangore mun non be pirti gite amin hollude min kaborde mabbe alarba on be baddi nimin do motejo motere fu nimbe dido wartirde min der ladde resude niname goddo mabbe wi jofebe talkaabe be ngala hunde fuybe to be nanguno min warde to be jofimi do lereji didi be ngadi ko be jotti do no boniru du be ngoni be doggi nira
to komo goduniski
deme hitani hikka de ni ton andan der cekantaraje region di fa no don no yira no hidira fu andan diyan garda on diyan ko ma dugudan ni woni buri welnunde berde remobe benda amma remobe be ni hande no tawda sador maji misali rafi ure birji jamani di gomnati hadi luma ko mun der region di fa ton andan dubi majjun doni joni nani ko Ibrahim Shettima ardido ko pe kalkariya mu di fa wi lawan bukar gam famtinde himbe
tape emma kala ko madugo
dum wadi lewru joni ko ndiyam ko maduguda wari mine remobe kaliji miden don gollira no wodiri wobbe amen puddi cingol maro e tonkaaje poivron dum wadi lebbi ko gomnanti ittila wol kadol gattol poivron dum weli min du sane amma dum fu hada miden tawda e sador maji kan woni filla rafi mbirgiri tuba ko witendi irende dubi joni ko gomnanti mbirgiri ndi gollire fa hande min kebay lawol laamu ittungol kadol gollidol e birgiri irendi sen du birgiri irendi wala awatirdi gasata ko min eltani woni iren o hebe yaade to remobe fu kwata tawe deval yehiri no wodiri
accude nawtorade kulle bonnoje ladde e jaaye nawtoro kulle kese cingade den dan gan nawto gan domudo ladde e jaaye dum woni ko fedde jinganore cukabe umma tore leydi Niger kawjibe fillo domo ladde e jaaye leydi Niger ardini subako o fedde deni e fedde tokoraare mayre gon wadi hawrina mu en do ande nyame nani sedda der ko cukabe umma tore be bi'i Fadilatu Jibbo Isaka kan wi dum rafika attaher gam famtinde himbe
considérant la dégradation de l'environnement du
darde watude la deji e jaye gam batte golde i adam darde jergi togol no kuje woni no wada darde leydi Niger wudi ɗum woni gollitirɗe bawɗe heytintinede bonondaji e baasi ko wonƴitagol bakaji woni no waɗa minen ɓe miɗen tabintini tawede e wurnude nokkuje ɗe en caggal mum miɗen ƴama hooreɓe kan en du ummo law waɗa dabareji ɗum gollitira kulle jamanu fa handu wakkati ɓe gatta sawara ɓe gatta sukaɓe ummatore nder sawaraji ɗin e nder dabareji
de décision sur les questions environnementales.
Heɓude mosole rafi keƴoɗon ƴiƴam nder lokotoroji huɓere ñame ɗum andan ɗum waddi ko sarusi kawjiɗo filla kokkol ƴiƴam ɗo andan nder huɓere ñame de waɗi sigila yahdu nokku nokku gam heɓode ƴiƴam. Hannden ni sarusi o wi'i ko kanno tawda paali keƴorɗi ko yaare nder lokotoroji ñame fu. Nani ko madame Begu Ramatou wi'i Nafisa Adama Sirfo gam famtinde himɓe.
Certes, le sang est toujours insuffisant. Et pourquoi cette insuffisance?
Wakkati fu ciican no jacca der lokotoroje gam himbe gida hokkugo ciican mube be kulay be kokka ciican mabbe be gada resi jamu naabe anna ko dan wadirte denina o cami himbe ujunore ciican himbe sapo yaade sapo ijo tan kokkata ciican mube deni joni men godi ciican kechorda deni goddo cami me yidi ciican men bawa hokkugo hana der wuro nyamay men kebida gollobe amen burti yaasi jey pirtani himbe ko e majju imen godi idoji didi ko ceydi ciican imi mila du idu wallami golle de dum gassa.
Moi je pense que on peut parler au problème de pénurie de sang. Studio
Kalangu Gaya do radio Faraa
lamba chapande jenay topere e tati FM tesawa
do radio Tarmamwa lamba chapande jenay jeddi topere joy FM
birnin koni do radio Nia
lamba chapande jenay jeddi topere joy FM belle yara
do radio Dallul lamba chapande jenay e jeegom FM studio Kalangu. Huɓere di fa caka Boko Haram e feroɓe leydi Nigeria gari ɗuwi nder région andan ɗum woni dow komu Bello Adamu jango université Abdou Mumuni mo ñame windi nder ko windi ɗum ɗu ni o waɗi filla dabareji e ƴoƴe ɗe Boko Haram wonno tokkira ko cukaɓe ummato région di fa o naata nder Boko Haram o andan o waɗi du fayla fa handen no himɓe di fa ɓeenɗan jaɓɓori feroɓe leyɗe mumen ƴuwi gure Nigeria ɓe gari ɗo andan no ɗuo nder région di fa o andan nani yewtere makko e Asumana Shinagam famtinde himɓe.
Fasikaɓe ummatore ɓe région Difa no naata nder Boko Haram fedde nden dabareji kewɗi golliri no Bello Adamu winduɗo dow naatol nder Boko Haram e fillamu wiri o famini noy ɓiɓɓe wuro Difa ƴaɓiri jaɓɓitade ɓiɓɓe leydi Nigeria feroyɓe ɓe.
Dans ces documents j'ai traité de l'évolution.
E nder deftere mbindumi nde endan mi haalayna haala Boko Haram no golle mum wonno waɗa e nder gallure Difa saabu Boko Haram o endan wonno tokkitine ƴeewa ala haaliji e gurda himɓe no wonno waɗa kandu kondan hebridon enda lawol noy Boko Haram wonno wada kon heba himbe ben enda no hoja no watta der mudum kam won arande fu be kaltana hala diina jonnon ko be tay himbe fuddi famde harton be bonjiti jokkay ceede ne be kollota himbe be tokkir lawol jeydal kany e endam
les liens sociaux et cetera
noy ngada ko kedda kabaru no Boko Haram wonno gollira les difa.
Oui je me suis entretenu avec la population
yemi yawtudini e himbe hala ni kam no fi on enda wonno yahira fu gam batte Allah emi famtino fa woɗa mi haaldena himɓe capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo mi yehi mi naato e faale leydi Nigeria gam batte Allah mi yi'a noyi woni hono bonandaji ɗi Boko Haram waɗi nder galluji kañum e gure pamare no ɗum wontiri caggal muɗum dukondan ni mi ƴewtineke feroɓeɓe dukondan caɗale mumen noyi wonno waɗa kono heɓano naata himɓe ɓen ndenne kamɓe duɓe gattaynani lawol hara tariki ko hawtiɓe kañum e fande lumak koɓe mbowtodurno e himɓe difa himɓe difa ɓe ɗe jii torra moɓe tawda on endan yardi ɓe naasi e muɗum en jaɓɓitiɓe fa woɗi galle ɗe wawa jaɓɓitade ko ɓuuri himɓe ɗiɗon no jaɓɓito himɓe ko watta sappona ko ɓuuri noon endan ɗum ne wonno fawara joni dardia kañum e yettore yaade e himɓe difa ko waɗi e nder filla ka en
à l'endroit de la population de difa
to e jiiɗema ɗum e Boko Haram wonno tefa
Boko Haram c'est une son
Boko Haram dow kulle kewɗe wonno golla arande ni no woodi wonɓe no jiwdana heɓa dina alsilamakko ya yeeso ɗiɗaɓel no woodi pugaji laatiɓe ka en kay ceede tan gonno filo e nder majju nonni fa hannden du woɓɓe miiji hana arsu ko mbasiteɗe leydi o enen tewteru mum yarɓe har ton to ɗon kay min pisiteke pisiteke min keeɓa e fuu lawol ko hollotomin ɗum ɗon
cet aspect j'ai tenté de le résumer enfin j'ai pas trouvé assez d'informations.
Bandiraɓe hettiniɓe fulfulde studio kalangu habaruji muɗum dow yewtere meɗen pindinol hannde ngol andan dow dettere windane ton andan dow huɓere difa caka Boko Haram e himɓe feroɓe konule e golle hirñereji ton andan nder gure Nigeria dewtere de Bello Adamu windi dow kokkol habaruji meɗen hannden timmata sey bien salamu aleykum.
hettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum.